Ego.
Guys, on the beat.
Monte on the beat.
Shemeji, no, who you up? Who you up? Who you up? Shemeji, no, who you up? Who you up? Who you up?
Nishamposti kwanza IG. Auna bando kupe wifi. Muone nile mlavo. Nile mlavo.
Ata mseme si wasiki. Nimesha mpa brutiki.
Yani nina mlavo. Nina mlavo.
Moja nimemwekani moyoni mfano wa jicho na mbona makasiriko siapa.